kuyimbire akayimba kanyuma baby okawulire njagala nkuwa mukwano baby sikufera ku mutima ogulire njagala nkusanyuse nkusanyuse baby nkusanyuse njagala nkuyimbire akayimba kanyuma baby okawulire njagala nkubulire kiri ku mutima baby nsumulule simanyi wembitandika nze n'omutima gukuwakankubulire nali manyi nti biba bipangepange byendaba mawulire mpakaseera bambi ekibadde kinuma leero kenkiyatule kale eddakiika bwezitenga bbeya okusatu amatonzi bulire wulire ebigambo byange mu butono bwange ensabo nsaasire ndi wawelu w'omutima gundabako akakufulu nsago nzigulire sirinawo kyenti ekikyasoba okigaana kiŋŋambe nkabandule njagala nkuyimbire akayimba kanyuma baby okawulire njagala nkuwa omukwano baby sikufera ku mutima ogulire njagala nkusanyuse nkusanyuse baby nkusanyuse njagala nkuyimbire akayimba kanyuma baby okawulire buli wontunulira nkubamu akafaananyi nga tuli famire uwomukwano labayo amaziga genkaba nsabo gasangule njagala onyige nyige ebiwundu ku mutima bamanye nalese mugule nawe bakucukula nze omutima guluma nsabo ntunulire eddoboozi ly'omukwano gwo buli kiro ndiwulira nga limpita kale lwakirifuna mufirenge ntonotono bebyo nzijukire kyensaba nsumulule nkonkona omutima gwo bebyo nzigulire singa omanye n'obwensula nze n'ebirooto byenfuna n'obimanya kale njagala nkuyimbire akayimba kanyuma bebyo okawulire njagala nkuwa omukwano bebyo sikufera ku mutima ogulire njagala nkusanyuse nkusanyuse bebyo nkusanyuse njagala nkuyimbire akayimba kanyuma bebyo okawulire omukwano sasira omutima gwange bebyo gwejjula embale gwalina okuntaasa n'ennyiganyiga n'ofumula kale twajjira omukwano bannange laavu n'ekusiiwa togitakule nze gwalina okuntaasa oli malayika mala kulaba olonterere wulira bannange akawoowo kobwe kantameeza mwenge bigere kale nze nannazotoka olw'omukwano gwo bebyo nkusaba twogere kyensaba nsumulule nkonkona omutima gwo bebyo nzigulire gwe singa omanye n'obwensula nze n'ebirooto byenfuna n'obimanya kale ndayidde okukusubwa obutwa mbunywerawo omulambo baguyoleyole enzikiriza nkuyimbira akayimba kanyuma bebyo ku rediyo kawulire njagala nkuyimbire akayimba kanyuma bebyo okawulire njagala nkuwa omukwano bebyo sikufera ku mutima ogulire njagala nkusanyuse nkusanyuse bebyo nkusanyuse njagala nkuyimbire akayimba kanyuma bebyo okawulire nakuguridde n'akaradiyo nze dragon mutima fosi kaakano kakuwe n'omunango kyoninga eddoboozi akayimba okawulire eyani puloka kikuba agiteekemu ebirungo byekuwomere oba polukyesa ne leiza babuze bakubulire.